Izenzo 2. Kwasekufile usuku lwePentecoste bonke babebuthene ndawonye. Ngokazelele kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya namandla. Yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo, kungathi ezomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Base begcwala bonke umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphumisela. Kepha kwakukhona abajuda abakhile eJerusalema, amadoda akholwa evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu. Kwathi kuzwakale lowo mdumo, uquqaba lwabuthana lwaphithiza ngokuba kwabayilo nalo wabezo bekhuluma ngolimi lwakubo. Bethuka, bamangala bathi bheka bonke laba abakhuluma abasiba baseGalile na. Yini pho ukuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na? AmaPate namaMede namaElamithi nabakhile eMesopotamiya naseJudiya naseCappadocia nasePoto naseAsiya naseFrigia nasePamphylia naseGibhithe nasezweni laseLibhiya ngaseKurene nezihambi zaseRoma nabaJuda namaproselitha abaseKrete nabase-Arabhiya siyabezwa bekhuluma ngezilimi zakithi ngemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu. Bonke bamangala besambatheka bathi omunye komunye, kuthini lokhu na? Kepha abanye babebhuqa bathi bagcwele iwayini elimnandi. Wayesesukuma uPetro nabayishumi nanye waphakamisa izwi lakhe waphumisela wathi kubo, madoda kwaJuda nani nonke enakhileyo iJerusalema, makwazeke lokhu kini, nibeke indlebe emazwini ami. Ngoba laba kabadakiwe, nanjengokucabanga kwenu, lokhu seyihola lesithathu lemini. Kodwa lokhu kuyikho kwakhulunywa ngomprofethi uJoel ukuthi, kuyakuthi ezinsukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu, ngiyakuthula umoya wami phezu kwayo yonke inyama, amadodana ena amadodazi ena yakuprofetha. Izinsizwa zenu zibone imbono, abadala benu baphuphe amaphupho. Yebo, nabaphezu kwezinceku zami nezincekwa zami, ngiyakuthula umoya wami ngaleyo mihla, ziyakuprofetha. Ngiyakuveza izimangaliso ezulwini phezulu, nezibonakalise emhlabeni phansi, igazi lomlilo, nokuthunqa komusi. Iliyaka ngaliyakuphenduka ubumnyama, inyanga ibe igazi ungakafika usuku olukhulu, nokugamileyo lwenkosi. Kuyakuthi lo nalo obiza igama lenkosi uyakusindiswa. Madoda akwa-Israyeli, zwanini lamazi, uJesu waseNazaretha indoda efakazelwe nguNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamana nangezimangali nangezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu njengalokhu nazi nina uqobo lwenu. Yena lo esanikelwe ngeso elimisiweyo nangokwazi phambili kukaNkulunkulu nambethela ngezandla zabangenamthetho nambulala. Lo uNkulunkulu wamvusa ethukulula imijunju yokufa lokhu kwakungenakwenzeka ukuba abanjwe yikho. Ngokuba uDavide uthi ngaye, ngayibona inkosi phambi kwami njalo, ngokuba ingawesokunene sami, ukuze nginganyakaziswa. Ngalokho inhliziyo yami iyajabula nolimi lwami luyethaba, ngisho nenyama yami iyakuhlala ngokwethemba. Ngokuba ukushiya umphefumulo wami eHaidese futhi awukuvuma ongcwele wakho abone ukubola. Wangaze izindlela zokuphila, uyakungcwalisa ngokujabula ebusweni bakho. Madoda, bazalwane, ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide ukuthi wafa, nokuthi wembelwa, nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla. Ngakho lokho engumprofethi ekwazi ukuthi uNkulunkulu wayefungile kuye ngesifungo ukuthi enzalweni yokhalo lwakhe uyakubeka omunye esihlalweni sakhe sobukhosi. Ebona kusephambilini wakhuluma ngokuvuka kaKristu ukuthi akashiywanga eHaidesi nenyama yakhe ayibonanga ukubola. UJesu lo uNkulunkulu wamvusa singufokazi pakho thina sonke. Ngakho ephakanyiselwa ngasokunene sikaNkulunkulu esamukele kuyise isithembiso sikamoya ongcwele, wakuthula lokhu enikubonayo nenikuzwayo. ngokuba uDavida akanyukelanga ezulwini kepha yena uthi, Inkosi yathi enkosini yami, hlala ngosokunene sami. Ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. Ngakho indlu yonke ka-Israyeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu Jesu lo enambethela nina esiphambanweni. Sebekuzwa bahlabeka ezinhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane siyakwenze njani na? UPetro wayesethi phendukani. Yilo nalo wabhabhathiswa egameni kaJesu Kristu kukho konke ukuthethelelwa kwezono zenu, khona nakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Ngoba isithembiso ngesenu, nesabantwana benu, esaba bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakazana ngamanye amazwi amaningi, wabayala wathi, zisindisele kulesizukulwane esiphambeneyo. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhabhathiswa kwanezelwa. Ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni, nasekuhlepuleni isiko nasemkhulekweni. Kepha kwaba yilowo nalowo muntu wehlulwa ngokwesaba, kwenziwa ngabapostoli ezimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwa babendawonye, bahlanganyela izinto zonke. Bathengisa ngemfuyo nangempahla, babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisa ngenhliziyonye ethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. Bamdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke, inkosi yanezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo.